Wellness come to body.
Body man, body man.
Achia. Talent to the latter. Watch.
My very singing sute, my very singing honey, baby I love you. Say my very singing sute, my very singing honey, my very singing baby, say baby I love you. When you are my very singing baby.
Shawa my baby ni ngangalile.
Ah, nikianza tatu, ude mutatu. Kalamba lamba netaja mbele za watu.
Ah, nikianza nne, wanasema kapime. Wanamona mune nereka na ukibwi pengine.
Watu wengine, wanaleka mengine.
Eti bibi kize, kama nilea pengine.
Twende la la la, mama la la la. La 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 la, cheza la la la. My very singing sute, my very singing honey, baby I love you. Say my very singing sute, my very singing honey, my very singing baby, say baby I love you. When you are my very singing baby.
Sema bado, bado jazungumuza bado.
Ujazungumuza
bado, bado jazungumuza bado.
Ujazungumuza
we bado, bado jazungumuza bado. Meneja kando
bado,
weki pesado,
wodi kemia bado.
Style ya no male pasono ya kingeleza haya chesa no male pasono tende no male pasono sungusa no male pasono tende no male paso pambele no male pa chesa no male pa tende no male pa sungusa no male pa watoto wa kongo preso na mbange za mayai awasali wana kwa flonson watoto wa dapo watoto wa nyumbani litema. Awasema wanangu wa mitwero, watoto wa mitwero hapo. Webos Maxi, wasalimu watoto wa ndanda.